You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utakundinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
As long as I don't know. Zindi usache mabota tango ma message kuma delete sweet talk. Tika kala pako tika kumano zindi pata ya bondi. Maziwa meneti mapangila senta ineo no. My flowers are winner, kukasi ya nso kwa winner. Uzisangalala, zisa kukuze za winner. Chikwondi chiende, atitandi zile winner. Kundikulila gift, ndi ndalama za winner. Bola osa ndipata zima STD. Igazala kwa ndizaku, iga ku D&D. Okulu luga sine, umina G.O.D. My regret is zango tele ma OMG. I'm not toxic, but what I don't know do not exist. Kuma igazala kwewe, uzasa nduga ex. Ena alowe nawe, usa ndipata stress. Utagu maserela, bola usa male. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utakundinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila.
As long as I don't know, long as I don't know. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zatiwa iweo zasa nduga ex. Ena aloe na wewe usani batu stress. Utagu masewe na bula usamale peace babe. Cause what I don't know do not exist. Koma ndiga zatiwa iweo zasa nduga ex. Ena aloe na wewe usani batu stress. Utagu masewe na bula usamale. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Taku chita iwe, bola nisatiwe. Kunditenga opusa, bola nisatiwe. Utakundinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo neza taba.
Koma ndiga zango tiwa ineo.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Koma ndiga zango kuila iweo neza taba.
Long as I don't know, long as I don't know.